French Akizi.
What are the chances, Papa? Marina Demo. Where? Aye.
Ban music.
When I tap foot as we talk, Leo siwezi lala peke yangu. When I tap foot as we talk, Leo siwezi lala peke yangu. Where you go up is we talk, Leo siwezi lala peke yangu. When I tap foot as we talk, Leo siwezi lala peke yangu. Jamani usiku baridi nataka joto la mchongo. Uwe mwili baridi nataka joto la mchongo. Naona baridi nataka joto la mchongo. Wee, bapa lao. Tende basi lyoje upe lyoje usi lolote minavaa. Namba nane size yangu kubwa kubwa litanipwaya. Nareje baridi mie yomba sumani yani anasimama dede. Nareje baridi mie mwili unakakama sumani anasimama dede. Kiwa nalo mwezenu nanifariji, nataka nkalitambulishe kwa bibi. Niposti insta koti langu ikibidi, nitambe nalo Kigamboni Kimbiji. When I tap foot as we talk, Leo siwezi lala peke yangu. When I tap foot as we talk, Leo siwezi lala peke yangu. Where you go up is we talk, Leo siwezi lala peke yangu. When I tap foot as we talk, Leo siwezi lala peke yangu. Jamani usiku baridi nataka joto la mchongo. Uwe mwili baridi nataka joto la mchongo. Naona baridi nataka joto la mchongo. We, unachezaje huu? Aga, twende. Aha. Cheza vanga. Wewe unacheza vanga. Wewe, wewe dada unacheza vanga. Wanangu anacheza vanga. Majuta anacheza vanga. Wanangu anacheza vanga. Aga, 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 aga. Kila mtu na seta lake, wewe sitaki mikushare. Kibwengo unataka nini? Mbona unanisogelea? Uwe vya kota kikutoa vya watu na vishobokea. Raha ya inye ndembe ndembe, mbono na ribania. Di blandi, coordinator. Wee.